Ndandire ndi chimwemwe omvera mu programu ya Tisanthule Bible pamwe ndi mwayi wantengo wapatali pamwe timasanthula buku lopatulika makamaka kuyambira Genesis mpaka chivumbuluso kulitsatira ndithu mwapang'ono pang'ono buku ndi buku chapter ndi chapter verse ndi verse. Lero mbale Osman Chiramanda akhale akuyamba kusanthula 2 Thessalonica karata wantumwi Paulo kwa Thessalonica karata wajiwiri ndipo asanthule 2 Thessalonica chapter 1 tiyambira verse 1 kulekezera lachitatu.
Landani moni wakumwamba inokondedwa anzanga paulendo. Lero tiyena Ambuye atitsogolere ndi mawu apa Heberi chapter 4 verse 16. Pamene tipeza mawakuti potelo tilimbike mtima poyandikira mpando wachifumu wachisomo chakuti thandiza nthawi ya kusowa. Mu programu yata tinali kusanthula kuchokera pa 1 Thessalonica chapter 5 kuyamba verse ya 11 ndi kulekeza 28 mmene timaona za malamulo ya Khristu. Ndipo lero pamene tikulowa mu 2 Thessalonica chapter 1 tikambirana za mawu oyamba kamene kuti mawu otsogolera bukoli. Kalata yachiwiri ya Thessalonica idalembedwa motsatana ndi kalata yoyamba ija pakati pa chaka cha 52 kapena 53 AD. Ndiye Akhristu akwa Thessalonica anali makanda mu mzimu pamene Paulo amalembera kalata imene. Iwo adaverenga kalata yoyamba ija adali ndi mafunso enanso amene adapangitsa kuti alembelenso Paulo kalata ina poyankha mafunso awo. Pakati pawo padali kalata ina yachinyengo imene sinachokere kwa Paulo. Kalata yachinyengoyi idalembedwa ndi cholinga chofuna kungosokoneza Khristu. Kalata imene imanena kuti Yesu Khristu adabwera kale ndipo adatenga kale mpingo wake kotero kuti mpingo udali utalawa kale mchiweruzo cha tsiku la Ambuye. Ndiye Akhristu awa amazuzidwa monga tidaona mkalata yoyamba ija amazuzidwa chifukwa cha uthenga wabwino kotero kuti kunali kosavota kuti iwowa akhulupirire kuti adali atalowa mnyengo ya chizuzo chachikulu. Okonedwa, kukadakala kosavuta kukhulupirira kuti Akhristu onse amoyo ndo ndi akufa adasiyidwa pa tsiku la mkwatu. Paulo akutsutsa ndi kuthetsa nkhawa zimenezi mkalata yachiwiri pofotokoza kuti nyengo ya mkwatulo sinafike ndipo pali zinthu zomwe ziyenera kuchitika nthawi imeneyi isanakwane. Tere mawame niyo ndi amina kufuro kwa zedwa mutu Thessalonica chapter 2 verse like 1. Ndiye zina mwazi ntuzo mwazi ya niya kuchitika ndi monga kuzima kwa chikulupirio cha uzimu ndi kuza kwa mtu wa uchimo. Paulo akunena kuti chikulupirio cha anthu mu mpingo chidzazima chizuzo cha chikulu chisanafike. Iyi ndiyo nkhani yomwe Ambuye pa Luka 18 verse 8 adafusa kuti koma mwana wa munthu pakudza iye adzapeza chikhulupiriro pa dziko lapasi kodi? Yankho likunena kuti ayi ndithu Ambuye sadzapeza chikhulupiriro pa dziko lapasi pamene akubweranso. Mpingo udzakhala utataya chikhulupiriro kotheratu. Izi zimatsimikizidwa mbuku la chivumbulutso chapter 4 momwe mpingo wachoka pa dziko lapasi ndipo chimene chatsala ndi gulu la wanthu osonkhana ngati mpingo wokhala ndi maonekedwe achipembedzo koma okana mphamvu ya Mulungu. Mpingo wakufa wotelewu ndi omwewonso uli pa chivumbulutso chapter 17 pamene tipeze chithunzi chochititsa mantha kwambiri mmawa Mulungu. Ndiye kalata yoyamba ya Thessalonica imafotokoza za mkwatulo koma kalata yachiwiri ndiyo imene imalongosola za kubweraso kwa chiwiri kwa Ambuye Yesu kudzakhazikitsa ufumu wake. Ichi ndi chivumbulutso. Monga tidaona nkalata yoyamba icha, Ambuye adzakwatula mpingo posafika pa dziko, kunena kuti sadzaponda pa dziko lapansi. Anthu okhulupirira adzakumana ndi Ambuye mu mlengalenga. Iyi ndiyo nkhani ili pa 1 Thessalonica 4 verse 17. Kukwatulidwa kumatanthauza kusompholedwa monyamulidwa ndi mphamvu. Tele mpingo udzakwatulidwa kukakumana ndi Ambuye mu mlengalenga. Koma kalata yachiwiri ikuvumbulutsa zimene zidzachitike pamene Ambuye adzabwere kudzakhazikitsa ufumu wake. Nthawi ya pakati pa zinthu ziwirizi padzakhala nyengo ya chizuzo chachikulu. Ndiye monga tidaona mkalata yoyamba ija, mkwatulo ndi nkhani imene timayipeza mchipangano chatsopano. Kunena kuti mchipangano chakale sitiwerenga za mkwatulo. Okhulupirira mchipangano chakale amadikilira mpulumutsi yemwe ndi wolonjezedwa amene kwa iwo amaganiza kuti adzakhazikitsa ufumu wake pa dziko lapansi. Koma ufumu umene amaphunzitsa Ambuye Yesu ndi ulamuliro wa Mulungu ndiwo umene amanena kuti ufumu wakumwamba wayandikira. Tsono tiyeni pano tione ndondomeko ya miti ikuluikulu yomwe ikupezeka mbukuli kapena kuti mukalata ya chiwiri. Gawo loyamba tikuona mazuzo ya Kristu masiku ano, chiweruzo cha anthu osakhulupirira pobwera Yesu. Nkhani ili mu chapter 1 pamene tiwerenga verse 1 mpaka 12. Ndiye gawo loyamba pamenepa ndi lomwe likuonetsa mau oyamba omwe akupezeka mu chapter 1 verse 1 ndi 2. Gawo la chiwiri likuonetsa mazuzo ya Kristu ndi zotsatira zake. Nkhani ili mu chapter 1 kuyamba verse 3 mpaka 7. Kachitatu tikuona chiweruzo cha ochimwa pobwera Ambuye. Nkhani ili mu chapter 1 momwemu koma kuyambira verse 8 mpaka 12. Gawo la chiwiri ndi momwe tikuona ndondomeko ya zochitika pa dziko pobwera Ambuye. Tere nkhani ili mu chapter 2 verse 1 mpaka 12. Gawo loyamba pano likuona mkwatulo kuti udzachitika poyambirira. Taonani nkhani ili pa chapter 2 verse 1. Kachiwiri tsiku la Ambuye likubwera, tidzaonanso kuzima kwa chikhulupiriro ndi munthu wa uchimo. Chapter 2 verse 2 mpaka 5. Kachitatu kukhala mosaweruzidwa masiku ano, wosaweruzidwa amangidwa ndi mzimu umene ndi mzimu woyera. Kani ili mu chapter 2 kuyamba verse 6 mpaka 8. Kachinayi wosaweruzidwa pa tsiku la chizuzo chachikulu. Chapter 2 verse 9 mpaka 12. Ndiye gawo la chitatu ndi momwe tikuona zoyenerera podikira kubwera kwa Ambuye. Kani yonseyi ili mu chapter 2 kuyamba verse 13 ndikukalekezera chapter 3 verse 18. Tele gawo loyamba pamenepa ndi lomwe likuonetsa okhulupirira kuti ayenera kuti akhazikike mawu a Mulungu. Chapter 2 verse 13 mpaka 17. Kachiwiri okhulupirira ayenera kuti akhazikike mayendedwe wawo. Chapter 3 verse 1 mpaka 7. Kachitatu okhulupirira ayenera kuti akhazikike mchito. Chapter 3 verse 8 mpaka 18. Tsopano tiyeni tiyambe kusanthula 2 Thessalonica 1 kuyamba verse 1 ndi 2 verse 1. Paulo ndi Silivano ndi Timoteo kwa mpingo wa Thessalonica mwa Mulungu Atate wathu ndi Ambuye Yesu Kristu. Paulo akulonjera mpingo monga amachitira makalata wake. Popereka moni Paulo akutchula maina atumika anzawo. Popereka moni Paulo akutchula maina atumika anzake ndiwo Silivano ndi Timoteo, kusonyeza kudzichepetsa kwanse. Tsono dzina la Silivano ndilo dzina lomwe likutchulidwa Sila mwachidule. Atumika atatu awa adazuzidwa kwambiri chifukwa cha utenga wabwino. Paulo ndi Sila anali mndende kwa Filipi. Paulo, Silivano ndi Timoteo adapita limodzi kwa Tesalonika, komwe Paulo adawasiya awiriwa atathamangitsidwa. Ndiye Paulo adakawadikira nzakewa kwa Atene, koma adapita yekha kupita ku Korinto chifukwa anali asana kumane ndi Silivano ndi Timoteo. Ndipo adaka kumananso ku Korinto. Ndiye kunali ku Korinto kumene Paulo adalemba kalata yoyamba ija yopita kwa Tesalonika, kuyankha mafunso amene okhulupira kwa Tesalonika anali nawo atachoka kumeneko. Ndiye polemba kalata ya chiwiri, Paulo akutchulanso mayina atumika anzake amene anali ngati abale wake. Anthu awiri amenewa sakadadziwika mpang'ono pomwe makamaka masiku ano. Akadakhala kuti Paulo sanawatchule makalata wake. Apa tikuona kuti Paulo adali mtumiki koma osadzikonda. Takumbukirani kuti Paulo adali mfarisi wonyada ndithu, koma tsopano adatembenuka kukhala mtumiki wa Ambuye Yesu Kristu koma wodzichepetsa. Pano Paulo ndiye kapola wa Ambuye komanso mtumiki wake. Pamene Paulo akunena kuti kwa mpingo wa Atesalonika, akutanthauza mpingo umene umakumana kumalo wotchedwa Atesalonika. Iye amazindikira mpingo uliwonse potchula kumene anthu okhulupirirawo amasonkhanako. Mpingo umenewo umakumana kwa Atesalonika, koma unali wokhazikika mwa Mulungu Atate wathu ndi mwa Ambuye wathu Yesu Kristu. Tale Mzimu Woyera amakhala mwa okhulupirira wonse mu mpingo umenewo. Mzimu Woyera adawapatsa kuthekera kuwaonetsa moyo watsopano mwa Yesu Kristu ndi makhalidwe olongosoka monga mwa mayitanidwe mwa Mulungu Atate. Akristu akwa Tesalonika anali mwa Mulungu Atate wathu ndi Yesu Kristu Ambuye wathu. Kwa mtumwi Paulo, Yesu anali Mulungu Mwana mopanda chikaiko china chilichonse. Tale taonani pa Yohane 10 verse like la 27-29. Yesu akunena kuti, nkhosa zanga zimava mawu anga, ndipo ine ndizizindikira izo, ndipo zinditsata ine. Ndipo ine ndizipatsa moyo wosatha, ndipo sizidzawonongeka kunthawi yonse, ndipo palibe munthu adzazikwatula mdzanja langa. Atate wanga amene anandipatsa izo ali wamkulu ndi onse, ndipo palibe wina angathe kuzikwatula mdzanja la Atate. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pa vesi loyamba la kalatayi tikuona dzanja la Mulungu Atate ndi la Mulungu Mwana, kutsimikiza kuti mpingo uli mdzanja la Mulungu Atate komanso mdzanja la Mulungu Mwana. Mpingo wa Tesalonika unali mdzanja la Mulungu Atate ndi Mulungu Mwana. Kodi inu okondedwa, mpingo wanu uli mdzanja la ndani? Tavetsano okondedwa kuti chinthu chofunika si dzina la mpingo wanu ayi, koma chinthu chofunika kwambiri ndiye kudziwa kuti mpingo wanu uli mdzanja mwa Atate. Kodi mpingo wanu uli mdzanja mwa Mulungu ndi mwana wake? Chimenecho ndiye chofunika kwambiri okondedwa. Mzimu Woyera amakhala pakati pa mpingo wotere, ndipo mphamvu yake imaonekera kudera kumene kuli mpingowo. Mdzikomo komanso mbiri yake imadzika pa dziko lonse lapansi. Mpingo umene uli mmanja mwa Mulungu Atate ndi Mulungu Mwana umaonetsera moyo wa Mulungu pa dziko lapansi. Chimenechi ndicho chimene akunena Paulo pa malonje wake mkalatayi. Verse 2. Chisomo kwa inu ndi mtendere kwa Mulungu Atate ndi Ambuye Yesu Kristu. Tsono pano tiyeni tione kuti Paulo akunena chisomo ndi mtendere, kunena kuti mawu awa ndoma ofunika kwambiri muthenga wabwino. Chisomo chimabweretsa mtendere, kutanthauza kuti chinthu chimene chimayamba pa mndandanda wa chipulumutso ndicho chisomo. Ngati mudalandira chisomo cha Mulungu, ndiye kuti ndinu opulumutsidwa. Tamvani mau apa Efeso chapter 2, verse 8 mpaka 9. Akunena kuti, pakuti muli opulumutsidwa ndi chisomo cha kuchita mwachikhulupiriro, ndipo ichi chosachokera kwa inu, chili mphatso ya Mulungu, chosachokera kuntchito, kuti asadzitamandire munthu aliyense. Kunena kuti timalandira chisomo tikadzipereka kwa Mulungu mozindikira kuti ndife otayika mmachimo athu, ndipo kuti tilibe kalikonse kotiyeneleza pamaso pa Mulungu ndi kulandira zonse kuchokera kwa Mulunguyo. Pamenepo Mulungu amatipatsa chisomo chake. Mphatso ya ulera ya Mulungu ndiwo moyo wosatha mwa Khristu Yesu Ambuye wathu. Mphatso imaperekedwa kwa ulere, kutsindika kunena kuti, ngati inu mwachita chino chake kuti mulandire kanthu, ndiye sitinganene kuti mwalandirayo ndi mphatso ayi. Ngati munagwira ntchito kuti mulandire china chake, ndiye kuti mwalandira malipiro kapena kuti mwalandira mphotho. Chipulumutso si chinthu chimene chimaperekedwa kwa anthu amene achita bwino mmoyo uno ayi, kapena kuti amapita kuchalichi sabata lililonse, kapena kuti ndiwo wana asande amene amanena sande pa mtima mokondoletsa kwambiri ayi. Pakuti tonse tinachimwa ndipo tinaperevera pa ulemerero wa Mulungu. Palibe amene akuyenera kupulumuka. Ndiye mphatso yachipulumutso si chinthu chimene inu ndine tiyenera kulandira kwa Mulungu ayi, koma tiyenera kulandira chilango cha imfa. Ndiye nkhani kuti Mulungu amapereka mphatso yachipulumutso kwa wanthu ochimwa amene amayenera kulandira chilango cha imfa, pamene iwo akhulupirira Iye mwa Yesu Khristu. Chimenechi ndiye chisomocho. Ndiye mawu ena akuti ntende. Mtendele ndi chinthu chimene chimabwera kwa anthu amene alandira chisomo cha Mulungu. Mtendele umafika chifukwa tsopano machimo ako akhululukidwa. Mtendele si chinthu chimene chimapezeka chifukwa inu mwakumana ndi munthu amene wakupatsani uphungu wabwino, kapena mwakumana ndi dokotala ayi. Mtendele ndiyo mphatso ya mzimu. Mtendele ndi chinthu cha uzimu, ndipo umachokera kwa Mulungu Atate komanso kwa Ambuye Yesu Khristu. Ndiyeti kunena kuti ngati inu mulibe mtendele, mukhoza kukhala nawo lero lino, chifukwa ndi mphatso imene Mulungu amapereka kwa anthu ochimwa amene akhulupirira Mulungu kudzera mwa mwana wake Yesu Khristu. Tere Paulo akupereka moni mwa Mulungu Atate ndi Ambuye Yesu Khristu. Kutanthauza kuti ife ngati wana wake tiyenera kumulemekeza chifukwa cha chisomo chimene timalandira kwa Mulungu Atate kudzera mwa mwana wake amene ali Ambuye wathu Yesu Khristu. Tamvani 1 Petro 5 verse 10 tipeza mawu akuti, ndipo Mulungu wa chisomo chonse amene adakuitanani kulowa mu ulemerero wake wosatha mwa Khristu Yesu, mutabva zowawa kanthawi, adzapanga inu angwiro, adzakhazikitsa, adzalimbikitsa, adzachilikiza inu. Haleluya. Kutanthauza kuti inu ndine tidayitanidwa ku ulemerero wa Mulungu ndi Mulungu wa chisomo chonse. Tela mtendele umachokera kwa Mulungu Atate kudzera mwa mwana wake amene ndiye kalonga wa mtendele. Awa ndiwo mawu tikuwapeza pa Isaiah chapter 53 verse like 5. Pamene ananena kuti chilango chotengera ife mtendere chinagwera Iye, kutsimikiza kuti Mulungu anapereka mtendere kwa anthu ochimwa mwa mwazi wokhetsedwa pa mtanda wake. Verse 3. Tiziyamika Mulungu nthawi zonse chifukwa cha inu abale, monga kuyenera, pakuti chikhulupiriro chanu chikula chikulile ndipo chichulukira chikondano cha inu nonse Yese panzake mochuluka. Tsono mundimeyi ndi ndime yotsatirayi. Paulo akukambaza chikhulupiriro, akukambaza chikondi ndi chipiliro, monga adalembaso mkalata yoyamba ija pa 1 Thessalonica 1 verse 3 pamene anati, ndi kukumbukira kosalekeza ntchito yanu yachikhulupiriro ndi chikondi chochitachita ndi chipiliro chachiyembekezo cha Ambuye wathu Yesu Khristu pamaso pa Mulungu Atate wathu. Ndiye mawu atatu amene akufotokoza zinthu zimene sizioneka ndi maso, koma ntchito zake zimaonekera poya. Kunena kuti munthu amene wapulumutsidwa mwachikhulupiriro amaoneka ndi ntchito zake. Chikhulupiriro chimayamba kuchita ntchito mwa anthu okhulupirira. Chikhulupiriro chimabala chikondi mu mtima mwa okhulupirira. Telewana a Mulungu amadziwika bwino chifukwa amakhala wokondana wina ndi mzake. Tele Paulo akuyamika Mulungu chifukwa cha chikhulupiriro cha Atesalonika chimene chikukula chikulile ndi chikondi pakati pawo. Mwanjira ina tikunena kuti Paulo akuyamika Mulungu chifukwa chakuti moyo wa Atesalonika umaonekeratu kuti ndi moyo wa Kristu. Ichi ndi chifukwa chachikulu zedi chomwe ndi chofunika kuyamika Mulungu. Azanga, munthu akakhala kuti sakuonetsa chizindikiro chilichonse chakukula, ndiye kuti pali mavuto pamenepo. Akristu ambi komanso mautumiki wena saonetse chizindikiro chilichonse chakuti akukula. Komanso kukula monyenchera ndicho chizindikiro cha vuto mwa Mkristu kapena vuto mutumiki wake. Koma apa tikubva kuti panali kukula chikulile kutanthauza kuti Akristuwa amapitilirabe kukula. Pachifukwa chimenechi Paulo akunenetsa kuti tiziyamika Mulungu nthawi zonse, nkhani kuti madalitso onse amachokera kwa Iye, ndipo amatipatsa chisomo mochulukirachulukirabe. Poona chisomo ndi mtendere zimene Mulungu adapereka kwa Atesalonika ndi chikhulupiriro chawo chimene chimakulirakulirabe, Paulo akuyamika Mulungu. Tele ndikoyenera kuti atumika Mulungu aziyamika Mulungu nthawi zonse chifukwa chachisomo chimene amachitira wanthu amene tima amawatumikira. Atumika ayenera kuyamika Mulungu chifukwa wanthu amasinthika chifukwa cha ntchito ya Mulungu amene ndi Mulungu wachisomo chonse mioyo ya wanthu, osati chifukwa cha ntchito ya mtumikiyo ayi. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani pano ikunena kuti chikhulupiriro cha Atesalonika chinali chaching'ono ngati kambewu ka mpiru poyamba, koma tsopano chimaoneka kuti chikukula mowirikiza. Pachifukwa cha chikhulupiriro chimenechi, chikhulupiriro chawocho chimakulakulabe. Tele nchifukwa chake Paulo akuyamika Mulungu. Paulo amadziwa kuti inali ntchito ya Mulungu mmoyo mwa Atesalonika kuti apitilize kukula mchikondi, chikhulupiriro chomwe ndi chochitachita mwa chikondi ndi chiyembekezo chachipiriro. Chifukwa cha ichi Paulo amalemekeza Mulungu. Ndiye pa vesi lotsatira Paulo akukambaza kupirira mmasautso, kutanthauza kuti njira yopita kumwamba sitiyenda ngati pa nsewu wa makono umene ndi nsewu wa phula ayi. Kuyenda mwachikhulupiriro tikhoza kuyelekeza ndi kuyenda pa nsewu pamalo pamene nsewuwo ukukonzedwa. Pamalo otelewa inu mumachoka pa nsewu wabwino ndi kuyenda pa nsewu wopatuka umene kawirikawiri umakhala nsewu wafumbi komanso wokumbika kumbika kwambiri. Ndiye kuyenda kwake kumafunika kupirira. Komabe timayenda pa nsewu otelewu mopirira chifukwa timadziwa kuti posachedwa apa tikafikanso pa nsewu wabwino umene ndi waphula. Mwina inu mukwaza kukhala kuti mukuyenda pansewu woparutsa umene uti kunena wafumbiwu umene ndi wokumbika kumbika pakadali pano. Kutsindika kuti inu simuyenera kutaya ntima ndi zimene mukudutsamo pakali pano. Telenkhani kuti pililani chifukwa chichiyembekezo chakuti pakatha ntunda wochepa muyendaso pansewu wabwinobwino. Ndiye tikunena kuti pililani ndi kupempha Mulungu kuti akuthangatireni kuyenda be pansewu umenewo. Chifukwa cha nthawi kwa lero telekeza pano, koma tinali kusanthula 2 Thessalonica 1 verse 1 pana 3 momwe timakambirana za mawu oyamba kaya kuti mawu otsogolera bukuli. Ambuye akudalitseni inu pamene muchilimika mchikhulupiriro ndi mchipiriro. Amen.
Ameneyu anali mbale Osman Chilola Manda kutsogolera kusanthula mawu Mulungu ku 2 Thessalonica chapter 1 tango santhula mavesi atatu okha 1, 2 ndi 3 mprogramu yatisanthule Bible yomwe mafikani mokhulupirika komanso momveka bwino pa nthawi iyi. Ndipo ndemanga zanu nzolandidwa kuti kodi mukuyimva bwanji programu iyi, mudalitsika bwanji, muphunzirapo chani komanso mukuchita chani pa zomwe mwaphunzira. Lemberani makalata anu ku tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Akhala ma SMS ku 0833500222, 0833500222. Ndipo email address yathu ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ndipo tikumbutsanenso kuti pa internet programu ipezeka, mukhoza kufufuza mawu oti tisanthule Bible. Tisanthule Bible kungofufuza, mukafufuza zotsatirazo zikusonyezani kutayi. Website yake ndi ttb.twr.org/chichewa, ttb.twr.org/chichewa. Ine ndimanyadira, ndimayamika Ambuye chifukwa cha inuyo, mukamamvera komanso kuchitapo kanthu pa zomwe mwaphunzira. Ambuye adalitseni zikomo.